noma kunzima kubukela zonke izinto sesijikela kodwa noma nabantu besijikela bethi thina kwasithuthuki kodwa noma kunzima kubukela zonke izinto sesijikela kodwa noma nabantu besijikela bethi thina kwasithuthuki kodwa.
Life and I was hanging in the hood. Contra homies on my back when they say I wasn't cool. I don't wanna understand that damn. I won't back down, that this is me till I die. Man, stop with the length. And I was with my candy floss. Like how you did that, girl. I am like a speeding dragon. Like how you did that, girl. Yeah, I love too many fans, but I want too many game. I will write this all I hold until I'm hitting the torment.
That machine is on the game. Footy I'm not calling it. Oh, shit, cool. Twilight Scam, we have a flame. Game, cause it's back again. We are from the world of flame. Put your chicken on your flame. We are hot like flame. We are not the one to blame. I am flying like a crane. Samba fast, lang a train. Food.
MIC, MIC, even course. Ngegeng a kobos. Who judge no misulu, we need venek. Of course, Danu Banu Master. Mante geni le stage, ngenzi zinto sakhona. Geni le ngale rhyme, labo mrepa perform. Nalapho ngidlula khona, sebangibiza ngojong. Mante ngibuye nge-remix, vele mante ngiyaqhoma. Labo mrepa nyana bangathwali ngizoshiya
khona. Noma kunzima kubukela zonke izinto sesijikela kodwa noma nabantu besijikela bethi thina kwasithuthuki kodwa noma kunzima kubukela zonke izinto sesijikela kodwa noma nabantu besijikela bethi thina kwasithuthuki kodwa.
Engithosuka endleleni CYA vuli gebe nangibuyele ecaleni. Mina ngeke ungilethe down unless usekuthakatheni. Bazamile ngibahlulile naku ngivele ephepheni. The next day bangibhekile bangive emsakazweni. Abadala babe nami nabo ngibashiye ehlazweni. Ngiyosolo ngibamba number one kuyoze kufike ekugcineni. Bayosala bakhala zonke ngibabeke esithupheni. Wena uyosala ubabaza.
Here comes Mpumalanga representer. The peacemaker, love maker. This is Dr. Dream, I'm the excavator. Mina ngiyavela represent Mpumalanga kwamampela. Ngiyatshela ngirama complicator. I love it to rappers, haters and fakers. Cause it's so small I can't even squash you all in my checkers. Ha 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 ha, man I'm fuming. I'm an electric cast. In the cast you think you're better than me just because you are folding.
No ma kun zima kubukela zonke izinto sesijikela kodwa noma nabantu besijikela bethi thina kwasithuthuki kodwa noma kun zima kubukela zonke izinto sesijikela kodwa noma nabantu besijikela bethi thina kwasithuthuki kodwa.
Yeah, Dr. Dream on a beat, baby. On a beat, baby. DMIC, yeah. With the GQ. Haha, for sure.